wako mimi nyonge galatix ya la worela. Kuna binti nampenda sana bwana, uwe kwangu kama umbrella. Nilimwahidi vitu vingi vingi sana, kunisikiza hataki. Nilimwambia sina mali zaidi ya upendo nilicho nacho ni samaki. Na ni kwa nini nishiki vyangali mahari nayo, nisikize nisemacho mshenga. Ananiona mipoyo yote mamu akili nazo ako wapi, nikashtaki wahenga. Urukushani haniamini, hawezekani. Wenda nadhani mimajinuni lisha acha zamani. Shenga, shenga kamwambie kwamba naumia ro, naumia,
naumia ro.
Shenga kamwambie kwamba naumia ro, naumia,
naumia ro.
Nasema kamwambie kwamba naumia ro, naumia,
naumia ro.
Kamwambie kwamba mimi bado naumia ro, naumia. Mwambia kia zamani sana, anikupenda umjui. Haya mapenzi alikwepo zama na zama, kuna maziwa na tui. Nilimwambia kia zamani sana, anikupenda umjui. Haya mapenzi alikwepo zamani na zama, kuna maziwa na tui. Ningempa nachotaka ngekosa ngekopa, ili mrada nikubalie. Moyo wangu mesha choka mechora makopa, mwambia nifikirie. Upendo meniteka bala, mwambie minoguza jera. Kama barua lishaleta mshenga, mpaka sasa tamajibu waijaza. Mshenga kamwambie kwamba naumia ro, naumia,
naumia ro.
Mshenga kamwambie kwamba naumia ro, naumia. Naumia ro, naumia,
naumia ro.
Kamwambie kwamba mimi bado naumia ro, naumia,
naumia ro.
Kama umbe nipe,
anielewe.
Nafasi nipate,
nime naye.
Wandamane kote,
sema naye.
Na nyuzi nizikate, kama shamba nipe,
anielewe.
Mikononi nimkumbate,
nime naye.
Wandamane kivyo kote,
with the dumbest.
What's up, all right?